kimu ku bibiri okugaba ennimiro yonfunalimirako amponyo gusiko guno obanjiguza omulala manye nti kwe yakulemera banja abagirambula nga bagala okugigula abalala nga bo basaba anti tuyambe tulimireko akasizoni ennimiro mbadde ngikuumye naye ntuuse wennemererwa mukulu salawo kati oba tokyasobola kulima nfuna kulimira
nze tonnenye kulwayo ne gye mbadde nkola wabadde wala nga n'ensimbi ze nagenda okupakasa ennaku zino nga nazo zakula nga ne bw'obeera ggwe toyinza kuddirawo konze kangumbe mala okupakasa ensimbi ziwere awo ne bwe nzireka nze sibala musango manyi kiba kibi yagenda okupakasa tebw'olemererwa n'okoma weeka ng'oyalangalo ne beewaleka eka tebakulaba bulungi naye kati nzize eva mu kwekubagiza mukwano sanyuka omanyi omukwano gunyuma mami nga sente weziri ky'oyagala kyogula ebyo byokamba nti ojja kunoba munnange nze siyinza kukkiriza yani gw'ogamba okulekera omukwano nga tewalayira kitoli nkyawa
mpulidde beeyogedde naye sikakasa nti oba bwe kiri omanyi abasajja mwayiga okulimba kati wapanze eddaabi olina kunnimba naye nokimanye siri kimuli kyamumaka goleka wano
mukwano mumanyi
ne waffe gye wali kino olina okukimanya nti tebangubangayo
tongendako
obanga mirimu gireese obukalu ebyamaka okukulema mukwano gireke ojja ofune n'okumpi gy'obeera ng'okola
bwe mba sifunamu
naye nokubamu ebbanga ly'omaze amazima nga toli waka singa nalinze nga nze nagenda wandiwudde otya amazima naawe kirabe
bubi
kati nokimanye nange wotabasula bubisi gyebaka omukwano nga guluma naye abasajja lwekugulumya erwo okimanya kyokka mulumya
mukwano nsonyiwa nange samanya tibiriba bityo naye nga tekuba kukulumya mbadde mukupakasa nsimbi nga ziteganya naye nga kimanye ne sente weteba tewaba kitambula naye bwe namala okuzifuna yakubangawo oli ow'omukwano nsanyuke kyokubiri kimanye binaababa ebigambo tulina okubeewala kuba batabuzi bo tobeesiga banoonya kutabula mu mukwano twereke ekyokusatu kansabe obeera omukkakamu mu bintu by'okola oleke kugwirananga n'abalenzi mukwano okimanye tinze lulenziro ebirungi by'olaba tebikusigula nange nja kubigula kimanye nti zino sente zenkola kolerera gwe n'abaana b'olina bwe manga mu nsobi olina okusonyiwa omukwano kimanye bwe manga nduddeyo mu bidongo gye nkola tekikuyisa bubi olumwe enkuba etonnya n'ensalwa n'embeera eyo nga sirina kyakkola naye nga kiruma omuntu ava okupakasa tebodda mu kunnyombesa olumu nange kwezi gy'obusungu mu kifo ky'okwetonda ate ne tudda mu kulwana naye ebyo bireke ekwata byenkukuutira kuba yenze yakwagala
asaane kakasa nti ojja kubeera nange
mukwano we kiri
yogera amazima
mami nkukakasa oligwawo endigwa
kati nnyongera omukwano
naye we gunaasukka tegukkole bubi
kati nnokkiriza nkwate buli we njagala
bebi nkuwadde
jangu tuyingire ondage bye waŋŋambye
waludde bubi